Love me slowly, oh. Slowly, slowly.
Ulivyoshika moyoni, ujanja sina kabisa. Kwa mwingine sioni, macho nuru shafunga. Bagiro, no, no. Bagiro, mm-mm. Bagiro, no, no. Bagiro, pesa kupa penzi moto, paka joto nitawale kwa pillow. Tonya flow vile mtoto livyo moto, chini joto, paka na blow. Nitakupa penzi moto, paka joto nitawale kwa pillow. Tonya go vile mtoto livyo moto, chini joto, yani so.
Touch me slowly.